Labira hayaku, amade maniyalu, dhapi dugena, lalankabu eka. Labira hayaku, amade maniyalu, dhapi dugena, lalankabu eka. Amadur kawibigo, ihi kadir gaygo, ale muhu dalalin. Amadur kawibigo, ihi kadir gaygo, ale muhu dalalin. Oh, sadu digan toho, hazad, rung tamari lahay, wazna hanku digan laha. Da ala ku hira daril dan ta kula tuba kuda hayga diman hayga deeran wan ku dhowran ha eliyaru kuda hayga deeran wan ku dhowran ha eliyaru kuda hayga diman hayga deeran wan ku dhowran ha eliyaru